waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
laba xildhibaana Australiana oo Julian Assange ku booqday xabsi British ah ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin caafimaadka maskaxdiisa. Aasaasihii Wikileaks ayaa asbuucyada soo socda waxaa u bilaabmaya dhageysi lagu doonayo in Mareykanka loogu wareejiyo, laakiin Andrew Wilkie iyo George Christensen ayaa ugu baaqay dowladda Britain inay arrintan farageliso oo ay diido codsiga Mareykanku ku doonayo in loo gacangeliyo ninkan. Waa laba xildhibaan oo caadiyan aad siyaasadoodu ay u kala duwan tahay, laakiin Andrew Wilkie oo garabka bidixa siyaasadda iyo George Christensen oo dhanka midiga ayaa hal arrin heshiis ku ah, waana inaan Julian Assange loo dirin dalka Mareykanka. Iyagoo wada socda ayay galeen xabsiga Belmarsh oo London ku yaala si ay ula kulmaan aasaasihii Wikileaks. Saacad iyo bar kadibna waxay ka soo baxeen xabsiga iyagoo ka walaacsan caafimaadka maskaxeed ka hor inta aan la bilaabin dhageysiga ah in Mareykanka ninkan loo gacangeliyo. Iyin kale, Mr. Christensen ayaa sheegay in ninkan Australiaanka uu dareemayo natiijada ka dhalatay waqti dheer oo uu keligiis meel ku xirnaa.
It was clear to us that his mental state isn't good. It is clear to us that his health
waxaa noo caddaatay in caafimaadkiisa maskaxdu uusan fiicnayn. Waxaa noo caddaatay in caafimaadkiisa guud uusan fiicnayn. Markaan weydiinay siduu yahayna, wuxuu markiiba iigu jawaabay ma fiicni. Intaas dhibaato ugu filan waa in la sii daayo ninkan Australiaanka, ayuu ku soo gabagabeeyey. Mr. Assange ayaa lagu hayaa xabsi aad ammaankiisa loo ilaaliyo laga soo bilaabo April sanadkii la soo dhaafay, kadib markii xoog looga soo saaray safaaradda Ecuador ee London, halkaas oo hoy u ahayd muddo 7 sano ah. Wuxuu wajahayaa ninkani 18 dambi oo dalka Mareykanku ku soo eedeeyay, oo ay ka mid tahay inuu ka dambeeyay kombiyuutarka dowladda Mareykanku lahayd oo la jabsaday, waxaana dhici karta inuu sanado badan xabsi ku sii jiro haddii lagu helo dambiyadaasi. Andrew Wilkie waa xildhibaan madax bannaan.
I walk out of Belmarsh in absolutely no doubt that he has become
waxaan ka tagaya xabsiga Belmarsh anigoo wax shaki ah aysan iiga jirin inuu maxbuus siyaasadeed ku yahay dalkan. Mareykankana ay ka go'an tahay in loo gacangeliyo si ay uga argoostaan. Xiriirka u dhexeeya Mareykan iyo UK ayaa dhawaan mugdi soo dhexgalay kadib markii Mareykanku diideen inay UK u soo gacangeliyaan xaaska diblomaasi Mareykana oo lagu eedeeyay inay gaarigeeda ku dhufatay oo dishay wiil dhalinyara oo British. Dhacdadan ayaa keentay in ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson uu hadalkan ka jeediyo baarlamaanka asbuuci la soo dhaafay.
The honourable gentleman has a point in his characterization of our extradition arrangements with the United States, and I
waxa ila tahay in mudanuhu uu ku saxsanaa sida uu u dhigay heshiiska isu dhiibidan ee nagala dhexeeya Mareykanka. Waxa ila tahay inuu jiro qaybo xiriirkaasa oo aan miisaanayn, runtiina loo baahan yahay in dib loo eego. Taageerayaasha Mr. Assange ayaa rajaynaya in xiisadda u dhaxaysa UK iyo US ay caawin karto Mr. Assange. Andrew Wilkie ayaa sheegay in heshiiska dad isu dhiibida ee u dhaxeeya UK iyo US uu yahay wax lagu qoslo.
It seems that every time the US wants someone out of the UK, whoever is in the UK prime minister chairs sort of nods and says yes, and every time the UK says to Washington we want someone
waxay u muuqataa in markasta Mareykanku UK ka doonayo inay qof u soo gacangeliso, ra'iisul wasaaraha UK madaxa inuu u ruxo oo ha markiiba ku yiraahdo. Markiisa UK ay Mareykanka ka rabto qof inay u soo gacangeliso, maya inima siinayno, ayay ku dhahaan. Marka waxaa la gaaray waqtiga UK ay geesinimo muujin lahayd oo ay go'aan iyadu leedahay ka gaari lahayd Julian Assange. Aabaha Julian oo hadda degan London ayaa sidoo kale tagay xabsiga. John Shipton ayaa doonaya in wiilkiisa la sii daayo ilaa go'aanka laga gaarayo in Mareykanka loo dhiibo. Iyo in kale,
Ma jiro sabab Julian xabsiga uu ugu sii jiro. Guriga ayuu joogi karaa oo qoyskiisa ayuu waqti la qaadan karaa inta kaysku socdo. Laakiin maadaama Mr. Assange hore loogu xukumay inuu jebiyey damaanad lagu sii daayay, waxaa hubaal ah inaan mar dambe damaanad noocaas oo kale lagu sii daynayn. Dhegaysiga dhiibidda ayaa bilowday isniintii, waana laba qaybood, iyadoo qaybta labaad aysan bilaabmi doonin ilaa bisha May. Wax kastoo dhacana waxay u badan tahay in racfaan laga qaato, kayskuna uu sii socdo sannado badan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.